kati ya gari. Mapenzi haya na mwenyewe, wewe ukishuka bandari, mwenzako anapanda kawe. Squeeze mapenzi hatari, yatakuja ya kuwe. Kama hauna salahi, wala usijisumbue wewe. Aya, mana unajikuta unayempenda na wake anapendana naye, na uyo wake na wake anaendana naye. Na unakuta mapenzi yanitoka nikae, yani wabaza ni wababae. Wani kuwachana shingapi, wachana begani. Wani kuwachana shingapi, wachana begani. Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa begani. Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa begani. Ujinga wa mapenzi unagalamia alafu anakula mandela, yani unamwaga vichenji. Unajisumbua alafu wala upendwi, unajikuta unajisumbua wewe, yani unaongoa najua wewe. Mkigombana kidogo, meseji kibao kwa exi wake, mala kutete una kichongo. Ibu kumbili so shida zake, yani kitanda ni kama gogo, yani weki juso so type yake. Wani kuwachana shingapi, kuwachana bei gani? Wani kuwachana shingapi, kuwachana bei gani? Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa bei gani? Wani kuwachana shingapi wewe. I'm London boy, it's T-West, Jimmy, I will be the boss. Selling me a man in London, man the boss. Father will the mass, selling you, I will manage your boy. Selling me a boss in Max, what pay when I'm going to keep us all up. Boss in Super, I will manage the Z, the Z, the Z. Zura Kacha, killer. Wani kuwachana shingapi.